tunda langu chenza tanifadhia. Mui 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 kumbe chungwa, kalimenya utadhani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Chungwa, kalimenya utadhani chenza. Nalisha megwa na waume wenza. Bora chenza ngefansha na limao.
Simbebeleza